Kia ora, tēnā koutou katoa e hoa mā, nau mai, whakapiri mai anora ki tēnei o ngā pāhorangi mo te wiki whātekau mā iwa o te puka puka Māori Made Easy Tuarua. Aren't you doing spectacularly well? Now, e hoa mā, how did you go with our brain teasers from the last pāhorangi? Toko whā, ngā tamariki a te māmā o Johnny, ko hānuere te mātāmua, ko pēpuere tō muriho, ko maihe tō muriho, ko wai te ingoa o te pōtiki. Yes, remember, Johnny's mum has four children. Hānuere, or January, is the oldest. Pepuere, or February, is the next. Maihe, or March, is the next one. I hope you didn't put April. No. Who is the pōtiki? Who is the youngest? Ko te whakautu, ko Johnny. Johnny is the youngest, because remember, we say at the start, toko whā ngā tamariki a te māma o Johnny. Nō reira, ko Johnny te pōtiki. Hānuere, pepuere, maihe, and Johnny. And puzzle number two, or panga namarua, that was, kua kōhurutia he tangata I roto I tētahi whare porohita. The first line gives it away. A person's been murdered in a round house. Tētahi whare porohita. Ka ui ui ngā prihimana I te tūmau, te wahine whakapai whare me te kaitiaki tamariki. The police interview the cook, the cleaner, and the caregiver. Hei tā te tūmau e hara I aia, I te tunu kai ia. The cook says, it wasn't him, he was cooking, he didn't do it. Hei tā te wahine whakapai whare e hara I aia, I te pī tahi tahi ia I ngā kokonga o te whare. The cleaner says, it wasn't her, she didn't do it. She was cleaning the corners, ngā kokonga o te whare, the corners of the house. Hei tā te kaitiaki tamariki, e hare I aia, I te tākaro ia ki ngā tamariki. The caregiver says she was playing with the kids, she didn't do it. Ko wai kei te rūkahu? Who is lying? Well, it's the cleaner. It's a round house, remember. He tangata I roto I tētahi whare porohita is the first line. The person's murdered in a round house. And she says she was dusting the corners I te pī tahi tahi I ngā kokonga o te whare. Ko wai kei te rūkahu? Who is lying? Yes, it's the cleaner. Alrighty, the word taihoa has more or less become part of the Kiwi vernacular, although most people will now pronounce it as taiho. The first usage of taihoa we're going to study today is when it's similar in meaning to in a short while. There are many ways this can be used and many sentence structures that taihoa will fit into. These first examples show the structure of taihoa, and then a pronoun, and then a e. So taihoa, pronoun, e. Taihoa au e haere, kia mutu taku kapu tea. I will go in a short while after my cup of tea. Taihoa a tīmoti e whakaingoa mai ko wai I toa. In a short while, tīmoti will announce who won. Taihoa ia e whakahoki kōrero mai. He or she will respond in a short while. Taihoa ake ka kitea he tangata hei whakakapi I tōna tūranga. In a short while, a person will be found to fill the position. Taihoa ake tātou ka mōhio ko wai I toa. In a short while, we will know who won. In this last example, you will notice the word ake after the taihoa. This word ake is a close companion of taihoa, and fluent speakers will almost always mention them in the same breath. They are like a takirua, a pair. The second usage of taihoa for us to explore is when it has a very subtle command contained within it. The command is politely suggesting to not do a particular thing or perform a particular action at this point in time, but to leave it for another time. Anei ngā tauira, here are some examples. Taihoa e hokona e koe te rā motuka. Don't buy that car yet. Taihoa koe e kōrero. Ko tō tuakana kē ka tuatahi. Don't you speak yet. Your elder sibling must go first. Taihoa tēnā mahi me haere tāua ki tātahi. Don't do that yet. Let's go to the beach. Taihoa rawa e hoa tuahi krimi kia pau te kai matua. Don't give ice cream yet. Wait till they finish their mains. Taihoa. A great word to use when you're speaking Māori.